calorie shells crushing.
Falei atu ki he maho pungipungi nei ki he tau kapisinga ma tau matakainanga usi kua whangifangi e tau leti o ke lata ia mai hatau tōru a whakahoranga ki he maho pungipungi mai he reo e whakaala whanoa taha nākai whā Puiniono FM lukia te whakaui ki mohe atua koe takitakianga mnuina hana ki lunga e hatau tōru a tau mamui kua riu whereveia e tau tōru ki longa he pūrangi ki he maha mungi pongi nei ke he lata ia mo e whenangaru hi atua e whangi aki hatau tōru a whakahoroanga whakarataha fuki me tau whakairoanga mai he hatau tōru a ikaratia puke mai he maanga laulai pihia e hatau tōru a whakahoroanga ki he maha mungi pongi ka he mai he tangatanga hua ki he maha mungi pongi nei mo lau tōru naka iha hahi nei tō whakasakau ko tuleia mo Norisa o lau ane whai whakahohau mai he mtamaka ko niwe he mahanei e nila mawhana mitaki hala ko whakatatai ke matangi hata tōra mūtu nei o moko moko te waha pihene ke kaungahua tina mo fia Raniwhare naka I whakarata fuki ke mga pungipungi ka wai ki neo mo kui hatau pāmau tōru ke pungipungi nei e lata ia me whakahoranga e hatau tōru a leo taong hui mna ia whakamua tō a whangi ei ha tau tolu a whakahoranga nei ke Liongi. Whaero me Liongi ki mua he tua. Ko e tua a whakaharofa lahi, a hahe langi, ko e hamatoro matua koe. Ki atu e whakaue ki mua hao ke mga hapungi pungi nei, ko iki nei. A ko tokono anga kua mua e mautoro, mo e whakatata atu ai ki mua hao, ki he mga hapungi pungi. Ki e lata ia mo e whangi anga he leo taongo. Whakarataha mai hau a whinangaro, kua amamuna ki a mautoro ki e whanonongo ki ai. Kau e he maame he au fōu, a la mahi o ki o ki e pūri pō, mo e amamuna ki ke tau matangahua ki e kehe, kua whitaini e whakatokatoka ki he ha mautoro a tau whakaroanga, ki e lata ia mai maame he au ni. Whangifangi ha mautoro a tau loto, ki a haere maua e hau a whilangaro, hau a marolo, hau a ngangatapu, i e takitaki mo e whakapuki a mauturu, i e taumina mitaki mai e hau a koutu, ko e atua nei. Ko mniena ki he whakaroanga ki he mgapungi pungi nei, pieni ki hau a tau kupu ko amamuna ki a mauturu ki he whanonongi ki ai. Ki e ki ia mo puhara, kupu mori, me maui, I ha mautoro tamo mu he whenonga nei ki he ingo hau Iesu Kiriso. Amen. Nāwa mo e whakaheki ki mua he tua ki he ki he rolongo. Nāwa whakaheki mua he tua ki he rolongo.
Yeah.
he atua tō mua mai he mawehianga fō mai he tō i he ngahua tō apostolo koe he mawehianga fā tō tō he fā he kupu tōrunga furu maua ki he whakose mai he fā he kupu tōrunga furu mawhitu e pehe mai he ngahua tō apostolo koe he mawehianga fā tō tō he fā he kupu tōrunga furu maua ki he whakose mai he fā he kupu tōrunga furu mawhitu. E pē mai whae kubutoro ngon furu maua. Si taha ni e loto mo e manatu he tau tangatau si kāna ni tua. Kua nākai pē fō ki taha, ki he taha mea na hāna, koe hāna mea na haia. Ka kua tuku whakaraparapa hālau tōru a tau manausi. Si taha ni e loto mo e manatu he tau tangatau si kāna ni tua. Kua nākai pihe fōki taha, ki taha, taha mena hāna, koe hāna mena haia, kā kua tuku whakaraparapa hālau tōru a tau menausi. Pē mai whakamweanga manatu mai, mga hapunipungi nei, whetufu tō whāki moe leweki e taha ki he taha. Whetufu tō whāki moe leweki e taha ki he taha. Me me manga kupu whakamua. Si tahani e loto mwe manatu. E tautanga tausi ne tua. Koe ka manamana toki he maui hato toru. Koe tangata ni wei. Maui ne tutupu hake. He tau maanga takitaha hato toru ki he mutu. Hei. Kisiarahi e. E anga ni, ko tahani e loto, me tahani e manatu. Kisia rahi ki he taumu mui he taha mga whawa, mo e taha mga whawa. Hako meke ki he fitufuto whaaki, e tau mena kai, poki ha mena, ko meke, ke momo i atu po ke langamata i atu ke he taha matakainanga po ke taha mga whaa. E. Koe moui haia. Koe anga haia. Koe anga mutu haia. E hantau tōru a mutu. Sinakai koe anga mutu he manatu au tupu mainoa ni he hamena he mga hara. Ka koe anga mutu mitua ke whakaweanga he mui kerisianu. Ke maeke ke whakarafatu e taha ke taha. Ke kisia ai he taha mandakainanga, e taha mandakainanga, ke he tau mga aho ka masamas kerea ai. E hana e furufuruora he tau kerisianu ke kamataanga nei. Mituhi nei anga hua, koe tāra, ke kamataanga haia he... He maui i kerisianu. Hau ke kamataanga halo tupe mai kono nofu whakalata halo tolu fi tufu to whake halo tolu a tau mene ni maua. Kua whakafua halo tolu a tau kaina. Mo e maua ai tupu ki leweki aki e maanga katoa. Nā kai ni ku leweki aki e taha tangata, me taha tangata. Ka leweki aki e maanga katoa. E fi tufu to whake. Mwe naka i tarahau e hako ia, e hako ia. E, wharu mga aho, e, rohe rohe ato toro ke wara ia. E, hawa waha, poke motu kono nofo ai, poke anga he motu negua muitua ki ai, kakakae ki mana manatu whakaukuro ke he mui hadaua he motu, mwe anga motu. E, koe taha ne he tau whakawe anga. Koe taha pū maroro, koe whakarofa ki he hawa mandakainanga. Tunga mwe te kūpu he iki, whakamua ki a whakarofa ato koe ki iki hawa atua. Ki ua anki ki a whakarofa ato koe ki he hawa mandakainanga, tunga ni a koe ki a koe ni. Hanei kua kisia mai ai he tomo mui haro tōru he tau kerisiano kua kamata ki asi haki ai. E maui kei siano ki he tau mga whawa. Koe ka maitanga nei, nā kala whai tūnga ia kua tā lāga. Nā kala whai sūnako, e longa tō sūnako, e sinai nei whai tapua ki ato alo tōru iei. Kai nā kala whai mitakau ne hingo, kui mitakau he tō tangata tua, tō tangata keisian. Koe ka maitanga nei, a whangi he tō orotuka ina. Ke whakamatapotu iei, tō whāpu, tō limpu, tō kone, mga whaua. Pihia ni he maang katoa, ke tahakaini, matahakaini, ko whakavevehea ki ai. E, me mamui whakarataha ai, kai minakai whakarataha ai, fiafia whakarataha ai, tangi whakarataha ai, momoko whakarataha ai. E, ko tau muna usia, ko kisea mai ai ki he maroro, he nga huahua, he nga ngatapu he atua, tūka ne totoi, totoi, le kamatanga, he tohe apostolo. Nei haere hifo e ngangatapu ki runga he tautapu nuru hana tōre taututaki. Ki eke ia mō manoro. Ki eke takitaki hana tōru ka watu ke narurangiosi ki e whakamatala e kautū hea tua. He, haia e whakakoanga hukuro waliu whakamunatu mai ki hana tōru taumamui ki e mahani e whakafituianga. He taha mai taha, whakawhitu iang he tautanga te tua. He, he, tōrari, nā tautu. Tōrari e tautu. He, haka waha, kie he toi e waha. Ai te tunga e mui ni, mo mui haki e tautu. Lina kakano ni hake mutu. Kehene mutu, kehene anga mutu. Anga mutu ka hae mutu ne, tangata ni kia iani. Kai manato, mui nga iani. Mui nga iani anga nei, ki tau whai anga hau, he tau mga whaoka, ki si ae tau tolu. E, ne fuaki, ka eki koe hifi uru, po ke tū tau. E, katausi mna kai e mga whaoa, si uatua e to mga whaoa tokoronga, me fuaki haro tōru atou whakaarofa ke lata ia me mga whaoa, kua tausi ai e mahuana, poke tūtau, poke hifi uru. E, tō mori ia, tō kē fuki, tau whakaarofa sene ka fuaki e māmeahu. Wharu, fuaki haukaroto whakaarofa. Whaaru fua ki haka mamna ki fuki na taua ki ka hua. Pehe ka hai mna te kumi mai ai. Ka hauko haka whikau hata hao. Liu mai ki ta mai hako. Ke ke he ni e tau wewehe anga e whakaarofu. Ke whakaarofu e ko liu whaka mna tu mai ki tau tolu. Ako e whakaarofu ke mana mna tu ke liu ki tau I mai. Koe whakaarofa fwaki ni, si stoka ni ki he whenangaro hea tua e wāra ni toi. Kai pehe mai koe fwaki whakarapalapa, koe tuku whakarapalapa. Nā kai pehe taha koe hā koe ia. E, kai ki ke linga pēkā, linga eke mtoka hau, e, mai ke no ni taha ki hau ki whakaaonga, ki he tau whikau aonga. Hau te whakamare mori, koe koe uta teiki, e, Sei fai tāna kei mui mai ai. E, ka whakasenu, mitake ai a kua riu, ki si ae tau tōru ki Mahapungpongi, mai he tamu mui haro tōru tau Kirisiano, ki he kamataanga. Ki he kamataanga, he asis hake, he rotu Kirisiano. Koe, riu atu tuai ka a Iesu, e, lau tau tōru ki he hana matua. Whakafano mai ai e, e nganga tapu. E, Kai suhai e manoro he angangatapu ko meki ki whangifangi e tau mumui, e tau tangata tua, me nākai talahau e koe hākuni. Kai whituhutu whāke anu tūru, me riviki e taha ki e taha. Kua nākai sa imena ki me takutaku ai. Hākoe roi anu tūru e tūanga ia, me whakaveanga ia. O tahe rotu. Tahe manatu, e, tahe anganga, e, tahe maroro, ko te tai e tau manamunatuanga hana tōru. Nā kai e pehe atu taha, e, we hako nei. e ai pēhara tōru e hāko nei ka pēhara tōru e hataua e hātou tōru ai kui pēhara kui hāko hataua kui hātou tōru e hāngra kāno ki whakaonga uroa ki ai na ke naka i tuku tuku koe e koroa he tahatangata me tahatangata fai ke he e taumumui pihia he kisia e tuturu fai ke he e, ta, e maanga ka tūmau e muia fai ke he kansia fai ke he maanga ka eki ke tūmau e muia ko kisia e tuturu e mui fuaki e tunga mui he iki fuaki noa fuaki noa i hana mui maturei me liu tūmai si pihieni e manoro he tau kumunei ka manamuna tu whakahukura tu tolu iei koe pareko ke taha mena mitaki koe taha koe pareko koe ke taha mena aonga mai hadaua mui koe pareko ke kishia mai loha i taua e manoro he atua mai hana hua hua anga hana anga anga kua hua hua ke he tau mui e hana tu tau kapsinga ai e te kupu heiki mai hata tōre tau tamo mui e mabungi pungi nei kua whakaako fuki mai hata tōre tamo mui pesi ni kui tau kupu kua lewe halongon ei kakamana hei e mga hau kua liu longon fuu verangi e mana muna toang ei mui mai longa e katufia mai matakainanga ki he aho apungpung koe whakawei anga mitaki pihenei ki ako tu fuki ki hata tōra tō whanau hake mutu nai ka hera tō tōra eka tangata ni mai tangata tangata ni mai tangata aji pe tangata mai mai mga whawa poka tangata mai rarurangi ko pehenei tangata mai tangata hei pe tufto whaki mwereweki e taha ke ta whakakoa ngā o ngā ia mātou tōru mai mga hapungpungi nā kai ni whitoto whaa ki he tau mna kai buke tau mna ke inuai ka he pihieni ki he whitoto whaa ki he tāre mitaki me kautu he tua me hana whina ngāro ko tu tō me ākua tau tōru ki ai ki he tahaho mai tahaho whitoto whaa ki mwere viki e taha ki he taha ki he ingoa he matua mai e tama mai e ngana tapu Amen Riongi atu no pore mwan me nama mwe fika heki i mua he atua ki he lorong Ariongi, hawa kupu hei e toa kua whanonongo matoru iai, mui amamunaki kia whakangawa hua ke ha matoru tamo mui. Mandatu ke maha nei e tolonga e matoru motu, kua pehia ke to masikelea, matoru hae to wharinga ngau, wea hae toru tukaina, kua matoru ni whanonga me mutu kuni mei. Mau ai turu I mita sanga wai nga tai e mihara turu ta kawhukia heo mi patu mai lang matai mai maiki nai ki ama tura tau ma mui nore lori mi mai longa e mau turu I matakai nang mi katu fia ki e lang matai ka hai e e tau maahu ki e lang matai e tunga ko whana wanonga mau turu ki ai ki e taru furu furu ala kwa e ki e mawhakatai mitaki e hama tōra tāma mūi kia tōnei. O mīna mai ki māmea, o pia mūta mūna kāua ke kē, o mūna ke mātauri o whānu kei, ke māru fō ki watu e mai ki runga pala tū. Tōne liu ke whetōta whakarataha, ke hama tōra tāu kaina, ke mga hawa fiafi, ke ngō hawa Iesu Kalisu, wa liongi atu ai. Amen.
Good.
whalu he tau rongatapu, he tau taura motu, kua whanau anō ki ake maha pungipungi nei, e wha mahani ki e taura he tau ahu e māma, po ke tau ahu mi, ki a rofi ki he tau tau longa kua mori i tua, e matutaki e riu whanau anō, ni ki whanau longa, tau hoku mai maha ho, ki e lantaia mai ha tau tūrua tau whakiroanga. Nei mai tau whakailoanga hata tōru whakamua koe tau muna tu whakaui ki he atopu e niafi whakamua ke tau muna tu whini mo e tau pakianga mtuli tau whini lohi e fia fia mo e whakaui hako mēki ki tokoronga mai mai longa fuki makalini e whaha kai kwa mēki ki whakarata mai am tōra tapu ki anga tūna whamahangia i langa tāhe mahina lahi whakaue mai am tōra mtū whine taki taki ki tōko tawha he aho kua meki whakamori ai e tūtō mwe liongi pihani me tōra aunga mna ki kia tū maubihia ki he tō mahina ne toi e hata tōra whakaroanga me tō mtū whine ki loto i kārishia. Pieni tamu nato whakaue ki he tapu whakamanatu ato tōru hako mēki ki he kau whakarataha ai hama nalanga tahe ni tapu whakamanatu ato tōru he mahil ala he whakaue ko mēki ala tōru ko mēki ko hoko mai e lata i me whakamanatu fuki inu kai me inu he tau whakatai ka lata me ki ki sino e hata tūrei ki kō kiriso. Pia ni e tukitakianga, hema tō fui whakau kō Henry, mo e whitangāri e tua kō whakalāra ki taupo mui ki he tapo kianga, o whiki e tokoronga, koe aki whiki no, ka whiki e fufroa ki taupo hāra, mo e launga kō meki ki ki e puhāra me ia ki āna puhāra whakatatai mai ki tomo mui a tā tōre whāni pieni me tōro rongo mai he tōfu mta kau fuata e kau tō fuata kau fuarataha tō tōru mā mai ki fuki ki uhu e tōro rongo a koe taha e tō wāra whakauranga ki loto e hanta tōru a whakauranga tā pōkianga mga whakamui ne hiri ai e tapu ne tolo atu osi ato tolo ke whare tolo ko ure mahaki mai karishia ke tau mena kai kua fuaki tau mena kai kua fuaki mai ke rata mai si la ato tolo ako e ato tolo na mahina whakaosia ia pe rata mai ni veki anga si mai tau mahina takitaha hau nga tahani e mahina tau hatapu fōmanatu o e tua gali u whakapuki whakangāro atu ki tau li mafuaki ki tau mna kai pieni me tau mga aho ono tūru u fuaki tau mga aho whakatoka toke tau rōlau whakatoka toke tau mna kai pieni mga aho ni hili ai li waki ki toka aga me whakamea ai fuaki e whare tolo whakarantaha me tau kopiniu la he whakaue ki tau tūru wa lima li mauroa ama mna ki tau mau pihia e lima li mauroa ki he hatu tūru a tau whikau. Koe whakiroanga mai tau ngā hua ke whātapu nei, a whiawhia mangāho, a manatu mai, kaurorongo hatu tūru, a whiawhia mangāho, whamane moani manatu mai. Whakiro atu ki tokoronga, kai nei mahani, whanonoko mai ke leo taongo, hawhia mtahona aona whiawhi, kaurorongo hatu tūru. Koe kau whakamatara, whamane moani kua hiki mai aonga hatu tūru, ke whiawhia pungpungi. Kau whakamatāra ki a whiawhia pungipongi a kua whai whono e a whiawhia tūroto ki e whakarataha atu o ki ei kua mene ia kua whakatokolaro atu kua mene mwane o hoko mai ke ke kau whamatara te tōru ke whia whia pungpungi ka mate am tāora ono tāora ono e whia whia pungpungi hai ha te tōru tō whakairoanga ke lata mai whaeta punei mai ha te tōru e kansia ka eka ko whai se kau mawhisi tō matutaki atu ni whakahanga e tō puhāra matutaki e tō le veki maanga mai ha te tōru tō matoto e kupu tō ne whamahani ki ai kai whanonongo mai hai e tōru tō whakairoanga mai maa meao whanonongo mai tōru nongo whakawhia whia ke maa nei tō hoko mai maa hoke pāi ha tōru lea tāhu
I'm Thank you.
Fomanatua tu ki hata tūla tō whaeroanga mai whae tapu nei a fia fia maaho mta kororongo hata tūlu hafe mta hala ono fomane mōre whaeroa ato whakalaulohi ki lanta mai whakakua ngororongo hata tūlu fia fia pia ni ki a fia fia pungpongi mai kau whakamatala hata tūlu hakua lave lave e fia fituloto kua whai fono fuki au ki finatu ki ei kumne ko fogeloa to fogeloa he ko hiki mai hata tolu aonga ki a fia fia pungi pungi kamata he mta hola on fogi ngai e puku hei kua nongona e ui e lata mai whamatale kupu i atua whangi a pungpung to matutaki ni pihia he watua i atau tōru he tau nei ha ia he atau tōru tau whakiroanga mai e whae tabu nei hei e mumunaki a ma whore tau whewhikawanga kehe kua a mumunaki atu ki ai he māme au pihia ni me tau mumui whakikau hantau tōru whakiroanga mauku whakiroanga mamoko mtoro wa manako ki hoko atu ki nio ngitanu me hata tora mataka inanga ko ngā toro tau finila mta hora hongo furumata ki ikarishia niwi i maangeli mta hora hongo furumata ikarishia niwi i maangeli hai hata toro tau whakiroanga wali ufakamuna tote mga honi kai whanongonongo mai ki tau leo furufuru ora he ato tōra mutu tō hoko moe mga hau ki whakosiai ufu matūru tō e minise mōre mta hora hiwa e mga hau ni ka ufu marie mahe mōre kua pātua e ato tōru whakahorohanga mai mga hau pungpungi. Singa ko hoko pe toia totoru ki fai kuanga e totoru na tango me mga hau pungpungi nei nono fa mwen mwenuina to liu ki whelevia e fai te bukahau kone makani kua mamehi atu.
master calling.
Oakland, our diverse city.
All right.
I were living close to the Mangri Bridge mountain. And going to the mountain, it gave me a sense of where I come from in southern Sudan. And it gave me a sense of seeing the Nile and water and all the view.
I see all these things like beautiful flowers that I see back in the island, fruits and vegetables.
You can touch the roots of the country, of the history.
I like and love Auckland because it's very green and it's very natural. I live here from the last long time, so I love it.
Planet FM.
We got the city light, but the glow's so far away. So come and turn up the night. It's only right when it's in our DNA. The paradise I remember, yeah, it's just a ways away from here. We all belong, and it can't be wrong if we live that.